byanjye icyadutanya oya sinzi nge nawe ni forever this nge numva nakwita siti ubundi nkumvuri hane cause every time I see you girl Mirangori mwijuru rito Usabaze na famira love you Ugo ngukunda nirugira ingano Izina ryawe rizabiryanje my love Usabaze na famira love you Ugo ngukunda nirugira ingano Izina ryawe rizabiryanje my love Nakupenda